Jesus.
Uriro busungu burimo buswandi buveyo ku mugongo simanyi wabuteka mbuza mbaluke mbaluke lugezi gezi lungi lumugobera ddala naye ate bwe tuwunga moloye ngatekinga twesanye kufula nti bitandika okugana tutandika okukaba tutandika okuwoba nti Yesu jangu okole muze kyalibadde kyangu nnyo Katonda okola mugwe naye ate kizibu nnyo kuba tovudde musabo yagala okuyamba naye oyina by'otatadde oyalula abalongola b'osudde mwanyi mitingizo serokera ologa ne bano olikomyawo obulogo ofukamira osaba eddunda tata nnyini byonna kusonyiwa ebibi byo veeyo mbafiri suuti
Pumanya,
tuliro kwegomba okutuka mu ggulu lye ewala abanyirira era balina ennema malayika zinyirira nzizaalimu abalongo bayaye baligamba tumuyaye byamutadda tata katonda ssebo weebale kuzaala abaana balungi ate nga balinze nze tujja kubuuka mu bbanga anti byakubuuka tujja kuzannya ku nso mbwigiriza omweso
Pumanya, Jesus.
Katonda mugeze yakutonda nakubumba bwacho matu maguru mikono byonna byava mu ttaka ho sanidde omusinza yakola omubiri gwogwe yatonda bulamu omuggwa yitibwa de alufa yitibwa de omega ye mama wa buganda ye mama wa mawa nga bingi byakola mu nsiri kyalemye okuzuulwa bingi tubinoonya n'ebyalema okuzuulwa bagezigezi bangi balema okuzuula abatagala abazunga abazunga ng'omusujja ebola tazunga naye bali bazunga abatikula ebikusike gwe kiku kyava dda simanyi dayinasi oba kubala embiirizi bakusoma omugongo mbuuza aliruda woyo mugezigezi aliruda woyo nnyini magezi kali magezi
Pumanya, Jesus.